不错吧，品来看
苏萨苏萨
With Rastafari Empire
Wezo
Baby kimpa kidali kiepe anasusa Baby nae mashauzi kama insha Kwenye show baby anamasiala Baby kama kajala Sweet kama paula Body lote Basi baby akisusa nachukua Sunajua tena mologolo mwendo mua Kunyo mama kunyo wengine watazingua Mina play show taniwa Baby una undugu na sepenga Baby una undugu na mobeto Baby una undugu na uwaya Body lote
Susa 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 Susa
Baby ana viuno vya gigi Body liko sexy, sensual D
Baby siko pingi unavyo kato siko pingi Mama siko pingi unavyo susa siko pingi
Baby anasusa madini Anasema nikisusa weji ya mini Kamati ya vitu nende nava chini
Chini kwa chini
Chini kwa chini
Baby wangu anajua
Anajua
Baby ananisusia body Nichimpe tu mgodi Baby wangu wajifungi
Anasusa
Bebe una undugu na sepenga
Susa
Bebe una undugu na mobeto
Susa
Bebe una undugu na uwaya
Susa 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 Susa
The mix The mix With Wizard
With Rastafari Empire